Talata laso jene lewru septembre hitan duubu ujunaji ɗiɗi e laso yande jo e mintaji sappo e jo habaruji studio kalangu e fulfulde ɗimi Ali Ñalli Abdoul Mumune yottinta e moɗon. Sembe habaruji meɗen hande haalan ɗo andan nder huɓere ñame dow filla jofol jinganoɓe himɓe leydi tato nanganoɓe illa lewru mars hitan duubu ujunaji ɗiɗi e laso gam ardagal yaadu metta ɓerde haɗano ɗo andan nder huɓere ñame naabi en nder reedu leydi Niger. Maître Boudal goto nder pasotoɗo maɓɓe ni haali ko iɗum he ƴewtinade moƴƴina fondita ɗereji jofol maɓɓe. En kalan ɗum nifa hannden ɗo ende nder habaruji meɗen ɗo rafi keƴeron iƴƴan nder loctorore gaya ton enden nder région Dosso to ardiɓe hawju loctorore de enden ni gattidane yaade himɓe gara kokka iƴƴan gam hisinde himɓe. Yewtere pindinol studio kala ngu hannden waɗan dow sigilaji wattude dawre caka ɓeygu e ɓeygu ngu nder région e nder ton enden ni to dow rewɓe hemre woronje e goo gonno nawtoro laabi sigila o. Michael Zodi Munkela Halidu e Mudi Musa himɓe tato jinganoɓe himɓe leydi faddanoɓe sappo e jeenayi lewru mars hitan duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso ni gam natude yeeso yaadu metta ɓerde haɗano ɗo enden nder huɓere ñameɗe enden ni no dow lawol yo feede nder ko ɓoyata ba seɗɗanano maitre e Fred Boudal goto nder pasatoɓe himɓe tato ɓe enden haaliran ɗum Moctar Hamadou gam famtinde himɓe.
Laabi jofol himɓe amin ɓe kayen woni kiɓɓinaka tafu dow lawol gonkay ɓe jofama ɓe kewti ko e mabɓe.
On nanna min kalnino himɓe fu jaaɓol lawol laamu Isaria e jogade himɓe amin ɓe enda no uddi gonga ko muɗum kañum ko wurti ɗum saabi jofol ngol enda waɗir ni enda joni min tokkan kaddi laabi fu kanɗi tokkede gam batte hono gonga on wurto yeeso ton kanon woni wakkati mo kalte o min gonanami ni dara laabi jofol himɓe amin ɓe enda tawe tabiti hiɓɓi ɗo yaade jango.
Hitaane fuu laso jeetati lewru septembre batu hakkude himɓe habaruji humpita himɓe no waɗe ɗo enden nder leyɗe duniyaaru ɗo leydi Niger duni arana majjo duni ko iri batu gu enden no waɗe nder wakkati du fa hande mo leydi Niger tawra rafi keƴeran hakkillo fukkingo de ko himɓe ƴama woni no waɗe ko habaru lobbo o heɓo gam hisinde yonkiji himɓe fa hande he ɓeydude hoolare caka himɓe leydi Niger. Nani ko jabaki ki maître Ali Sirfi ponnowo himɓe waɗani Olivier Asogba wido majjum gam famtinde himɓe.
Le non accès à ce droit qui
rafi heɓugol yottade habaruji to ɓiɓɓe leydi e ɗum tawa nder hunde ko faddoto yaadu yeeso démocratie kamɓe jonde jam e rafi hoolare to ɓiɓɓe leydi tawaɓe nder sarur siji gomnanti. So ni on andinama gam wala fuɓɓi leydi caltoɗo ɗowtanade laawol laamu sani se neɗɗo famanagol iyaka oɗon godi hakkeji mon dewtere laamu leydi hokki ɓi leydi fuu laawol tewtugol hakke mumu amma wakkatiji gon tewtugol hakkeji ɗin no satti ɗum saabi ko ɓiɓɓe leydi no jiɗi ekkintine heɓa anda laabi yitugol hakkeji mumen laabi saru siiji gomnanti eɗi cuuɗi sariya
et les procédures judiciaires.
Heɓude habaru lobbo no limte nder kulle arane balliroje nder durowol yenul himɓe ɗo enden ni nder leydi Niger de en daari fedde halsia kan singa gan durogo enden e ko nandi titta nder ko himɓe ƴamo kan woni noy keɓol habaru lobbo o enden wawi walliri durogo enden ko fedde de enden wonno waɗa ɗo enden nder leydi Niger. Nani jabaki ki attaw mutari ardiɗo filla kokkol habaruji dow inde halsia de enden waɗani Olivier Asogba wi gam famtinde himɓe.
En ce qui concerne l'accès à l'information.
Ana ko narta filla heɓugol habaruji halsiya fedde hawjindu filla durwidogol e jeynari no wodi gollitirɗi ko hokkata ɓiɓɓe leydi laawol yottade e habaruji do filla durwidigol e jeynari misali nokkure de internet witende site web wodi miɗen godi golleji kewɗi ɗimin gatta dow tindinol gam ɓiɓɓe leydi Niger no godi laawol heɓugol habaruji do filla durwidigol e jeynari ɗum seni neɗɗo yiɗi suttude goɗɗo to fedde halsiyaɗo on imo wawi warande hoore makko heɓa woytano makko no waddi ndu winde woɗi o renete kadendam nokkure amin internet nde miɗen godi talkiri ko nimɓe bindata boytali mumen lildame ɗum ƴewtine fawoɗa ko tawe nimɓe pamayi sako fawi e mane yaari woytandu to fedde halsiya nde.
Sarusi loktorore ga region doso kawjido filla mobol yiyan handen ni da en dari no tawra rafke jiran yiyan ko wattana nyawu mu hanno Sanusi Adamu loktorojo mawdo fa hande ardido loktorore ga de en den hali dum o wi'i ko rafke jiran yiyan en den no tawe der kulle kewde gonde no gada rewbe dubbe no maya gada bayni na wakkati du fa hande de en dari chukabe gada dubi jobe en den ka en du no maya sanne dalila majjun dum du sabi ko dane warta himbe gar kokka yiyam en se kettino den ko Sanusi o wi fadal alu gam famtinde himbe
90% de ces matins.
Rewbe beynobe do hemre chapande jenay mayobe fura fi jiyam non non duto sukabe be dubi joyi warde lei do hemre chapande jenay joyi fura fi jiyam no kabendo fudu wakati jonte pabbe o buri dum wadi komin adi sigilade hawrinde hawtani min burtake der hawrinde de goto ami fu hokki saudi jiyam no faboto nimbe niden jidi du jiyam gam rewbe e sukabe maya nimi sanne wadi mi den gatta dande ya no kurde amen resirde jiyam hunde fu woni wala lemu o sadon wadu no wawi yottade mo hen non fu ada wawi yade der yamde sappo e didi jamma tawa jiyam wala toppilo e tada ngara gondude rafi jiyam on kay atawtaade
la nemi na tampa
gomnati leydi niger ni fabbini natol jande lokol hikka de enden yari dum sappo jo lewru october hitan dubu ujuna didi la so pabbinol goldu ni de en dari weli jangonobe to enden der departement do gonduci fedde mabbe duni fa handen watti dane he jangido enden ko watta be duro siriyade no wodir natol jande lokol de enden nani ko mamman kallamu wi'i abdulaziz an yuma gam famtinde himbe
le report de la rentrée
law lamu ko jangol e ginde nyalande mabbitol l'école on hunde non ko wodi to amine minen syndicaji janginobe gam batte alla e nimbe be ndiyam nyami ko tawa der l'école denne lamu ko jangol gol dun tilsuno gam otor l'école gol der leydi din funo denne min jamtana na e gomnanti hoja labi fuka nudi heba omtel l'école gol wada der leydi din fu gam sappo e joyi lewru ko kado nyalande den wodi no wadan du ballobe ben keba sigilade wadde fa omtel le kongo lato nodda galdam yaade e bandirabe an janginobe worbe rewbe du kam woni sabe alla e egginol nyalande omtel e kolgo be gadana watte fu be jaander no kuja mabbe to jangite do fadde nde nyalande no wara
le jurji
gomnati leydi niger ni ba ko fabbini natul jande lokol ko hitane hikkede enden yari dum sappo je lewru october hitan du ujuna di laso jangirde tawade do jondo ko en do enden der hubere nyame ni puddi jande nani ko ashana hima ardido sarusi kawjido fille janginobe der jangirde pamarde wi rafika attaher gam famtinde himme
ceux qui vont ouvrir les portes
on tube jangirdeji mudun illum nyalande darnande enan yottaki no jukkete e do no lawo lamu jojjiniri no wodi jangirdeji gollatiidi ka en kay sigila mudun fereje wodi jiyaado e leede godde fereje gon kona do ben kay no way tawe mabbita jangirdeji mudun en e sewana no kuiden don kerol lekkoliji e jangirdeji ko heddi fu gomnati kan hokkoto nyalande lekkol jande mu fuddoto e der leydi di enda fu ko darto jangirdeji dido ko lati ngodi sigila fereje godon ko wada mo leydi men Niger don enda en doedun yewa laabi ko dun way hojude gam batte on suka ben enda to burdina e do fi ko darto nyalaade jande ne kanyu e talki ko hebete jande ne laamu leydi Niger en don no dartno fi on enda
dalila rafke jero hakkilo fukkingo waddi ko dum hadi waddade moto yilo on enden der departement ko lo illa sappo ne lewru uttitande dubuji nadi di e laso micintinan himbe duni ko dalila kipiter wadana to andan fa himbe bara jena lewru uttitande dubuji nadi di e laso kure to andan waddi ko lawol lamu leydi gol enden singa amma cingol lawol lamu leydi gol duni wadden himbe sador maji sanne misali himbe kure be enden sekettino den yewter wobbe mabbe ko talata abdu bahar farid karim e adama dawaci waddi firta e fulfulde
kabu ngada nomi jondo piya wata tello tomi do jaka amin gudroni min ko jata piya wata tello ade no min ko jata rol mudum budi chapande joyi sonno de dum chapande jeddi ndem muno der nyaloma goto neddo no heba budi ujinere hamde de kaddano jottata da budi kemdidi mane kemdidi e chapande joyi
on fonzangu hinka ndo
zanka kan sinde bande
de suko oyan a be machinaje be adaymo be jaramo lokotorore hanne de machinaje de kala hunne o wadata ko sede o wambi suko on ko jaraamo kuma e men boddidi loktororde de a wala diyam be machinaaje be adunoite bidoji didi yaade tati hande sede men adunoi koy amin diyan dan kiloji didi yaade kiloji didi ma feccere chonnobe nyirbe de be kanti be pibay tan sebe kokka be machinaaje ben jarna be kambe bawta bidoniri gonga imen tawda sadormaji sanne
buri wadi a porporega yonra
no hani non dum jewtino no wade ko jonde lobbere hebo chaka himbe dabbaji gondi no pili dum en dum woni ko laminu seydu kawjido filla burnan tireji e fa handen ladde kure de region tilberi wi dum duni fa handen de en dari sador maji heppata gam majum wadi o hali halaji di anden nani ko wi talata abdu bahar do majum gam famtinde himbe
La giraffe est venue trouver la
gelobi ladde di ko li ngardon di tay himbe jonno hakkune majji e himbe wadi jonde lobbere ko wonji tagol makaji waddi en dan di pudde di meeda autorideji ko remete e ko awete dum fuddi wadde gacci hakkul mu himbe kanon woni ni fa yotti do wada fuuto jonni ko wada bonnana ko gelo ladde di ngadi joni kayni laamu leedi no don ciewa no watta ko tawe jonde ne enda boyi hakkune himbe kany gelo ladde di enda kan wonno du sidi bonini fu himbe heba ko yoba do mu kanyi wonno ndare ko to tay himbe kanyi dabbaji ladde ngadi jonde lobbere
une cohabitation durable entre l'homme et la forêt
he banna no gonda ko en habaruji on
subhanallahi bannira warjo da halana
alhamdulillahi tunde me don kira wodi ko on de berna an ko jimmi mi halama do majjum
we in ko hebi himbe bangerde enno
cenyi mi coy lumo de lore faaba faaba don nammi rebi didigo ibe kira goto on ma don batana higo makko bi ko dabbo lotorojo e don dagge dal lenyol e himbe kureere
inna lillahi kunni o wela banun nanu
hannana nami da hirda mabbe inra on yi iko golle lotorobe mo alta kanjum wadi himbe kureere e lenyol ibe doggamu illa wurtaki nyogungu covid-19
handa himbe nanga hulugo lotorobe
kulo nyogungu covid-19 kanjum wadi himbe gari ibe doggabe embe yamda ibembe magatabe fu
non non bandirawo sede en kawdiri ko e meden en tokki laabi joinaadi kisinaydi himbe e manyawgun en den tan non ketten kisin imamago
inara yenya fu no tawemo imma waya manyamata mayahata golle
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e minister kawjido cellal bibbe leydi niger
hanono sarusi limgal loktorore zender juddinaani gan cellal innirabe be haaliri dun ni do rewbe hemre to andan der chakantara zender de andan woronje e gogo no nawturo laabi wattude dawre chaka be ngo tawi ndoni de andari del kappa kula reedu leedi niger do rewbe hemre woronje e jeno gonno lawtoro laabi sigilaaji di andan docteur zalika lankonde loktorojo no fa handen kawjido filla be ngo e sador maaji ko be ngo way wadande rewbe wi iri dum fa handen o wi ko goni e tafa der durugo andan woni ko watta dimo andan yotto woronje e joyido hemre fu andan gam famtinde himbe ndu fa handen ko rafi nawtarade laabi di andan kan woni de en dari dalila ko no wadda nyaw nyawuji kewdi no gara herobe andan wakkati be beeni na gada be ngumma be sekitino den yewtere makko e Mustafa Mamman Sani
o Niger no to di
fargolido safare e debare ko feddato bengo do hemre chapan de tati jeenay wodi zander kandu ko dubi ujinay didi e sappo e jeddi tawa kana do hemre no ga e nay ko dubi ujinay didi e sappo e jeenay chapan de tati e go'o menen ni commento to toni men keba do hemre chapan de tati e joy denno en holli ke golle ne heddi
men gondo do ngada fa heba gorrabe de kirabe endan goldida e safareji di
les professionnels de santé
mena gollo do fi cielle bibbe adamaaji meden cebbe men an gada tendinoje hakkune goriyo e dekiyo kanji e rebe wobbe gan e gollida e safareji e dabareji di kon darto faddagal ben kan woni wadde dawre hakkune bibbe biddo hana en hada jom endre fay kanjun dum wadan dor hakkune bidde biddo dum butendu maydeji cewdi rebe benobe kanji e cukale mu ko rimu
tal en yo natal
safareji kanye dabareji dien gwadron don rewbe endan ko wawi golitirde ara fi o
nous avons plusieurs méthodes
no dini dabareji chawdi e safareji ko rewbe on hokkete gan wadda dawre hakkune beendu e beemo no wodi go ofu ko yarte kenije ko yete pilul no wodi du pikir ko jomin tufate no wodi ko sekete watte e juude gado duddo no wodi fahande safareji gatateedi nalde den dirmin gorgo no wodi kulle godde ko debbo e gorko gollidi to wakati yidato fahande no wodi dabare goddo kanjo woni mununa suka illo no rimanu tawa en dan inna mun tan hokkataake foydiya fawa de labi jeego to dundu na tawa ele dabareji ko odude dawre hakkune bidde biddo seni en tokkam fawo
fiab quand c'est bien respecté
rewbe fu gonno goldida di dabareji na
Rewɓe fuu no kaani gollidide ɗi dabareji. Fuddi konna rewɓe sukaɓe wagguɓe gam suka boggo seni adi reedu e ɗum wodini ɗum torra gam ɓandu mum ŋeɗay nden no ɗum wawi waddede ɗum baasi. Konko debbo on maayi ley ɓenguɗum na cukalegel maayi nder reedu. Ayya maadu ma heɓa ceɗali goɗɗe kam woni wakkati gon ma heppa feddogol celɓe mum. Ko laati no ɗuuɗi hannde nder Zander.
Bandiraɓe hettiniɓe habaruji studio kala nguɗo yewtere pindinol meɗen hannden ko waɗi dow sigilaji wattude dawre caka ɓeygu e ɓeygu ton anden nder loctorore région Zender. Kokkol habaruji meɗen timmata sey min mbiya on salamu aleykum.